It's a holiday.
Sawa sawa, Yesu yu wenzini stress ni za jana amo. Kila nambo pita watu wamekusanyika, wakifurahia, wakigonga cheers. We all need somebody, somebody.